dhinaca waxaa ka mid ah gobolka Victoria oo 42 kiis laga diiwaan geliyay iyo ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka Australia oo warqad uu u qoray madaxda maamul goboleedyada ku booriyay inay qaataan dadka shacabka Australianka ee dalka dibadiisa ka soo noqonaya. Premierka gobolka Victoria ayaa sheegay in waqti taariikhi ah la gaaray kadib markii gobolka la sheegay inay ku sugan yihiin in ka yar 1000 qof oo qabta xanuunka coronavirus, iyadoo gobolku uu weli dagaal kula jiro mowjadii labaad ee caabuqa. Goobaha ka baxsan caasimadda Melbourne ayaa isu diyaarinaya in loo khafiifiyo xanibaadaha saaran laga bilaabo caawa habeen barkii, iyadoo dowladdu ay ku dhawaaqday in la bilaabayo qaliinada aan degdega ahayn si markaasi loo dhameeyo ayaa la yiri bukaan badan. Gobolka ayaa laga diiwaangeliyay 42 kiis oo cusub oo COVID-19 maanta oo arbaca, iyadoo 8 qofna ay xanuunka u dhinteen. Dhammaan dadka dhintay ayaa lala xiriirinayaa xarumaha lagu xanaaneeyo dadka waayeelka, laakiin Melbourne ayaa weli ku jirta bandow habeenkii. Celceliska kaysaska 14 maalmood ee u dambeeya ayaa hoos u dhacay oo hadda ka hoos maray 10 maanta oo arbaca, taasoo ah tirada la doonayo in Melbourne ay gaarto si loogu gudbo wejiga labaad ee khafiifinta xanibaadaha. Premier Daniel Andrews ayaa niyad wanaag ka muujiyay kaysaska hoos u dhacaya oo markaasi keeni doona, ayuu yiri, in gobolka la furfuro.
But as we've said, we are on track to get into that 30 to 50 ban and stay there. So that on the 28th of September we
can take some significant steps. Waddadii ayaanu ku taaganahay, waxaan ku taaganahay waddadii aanu uga hoosmari lahayn 30 ilaa 50 case 14 maalmoodba. Taas ayaanu ku taaganahay si markaasi xanibaadaha loo sii khafiifiyo 28 September, taasoo ah tallaabo hore loo qaaday, ayuu yiri Premierku. Booliska Victoriana waxa ay bilaabeen inay gacan bir ah ku qabtaan dadka reer Melbourne ee u safraya qaybaha kale ee gobolka laga bilaabo berito oo Khamiisa, iyadoo la khafiifinayo xanibaadaha saaran goboladaasi. Booliska ayaa ka digaya inay dhammaan baari doonaan gawaarida iyo weliba doonyaha ama qaab kasta oo magaaladan Melbourne looga bixi karo si ay uga hortagaan in dadka reer Melbourne ay u gudbaan qaybaha kale ee Victoria. Ganaax cusub ayaa la soo rogay oo ku dhow $5,000 oo markaasi lagu ganaaxi doono qofkii ku guuldareysta inuu ka baxo aagga markaasi uu ku xaniban yahay. Saraakiisha booliska Victoria mid ka mid ah Rick Nugent ayaa sheegay in askartiisa meel walba la dhigi doono oo ay firfircoonaan muujin doonaan, taasoo macnaheedu yahay in dadka gawaarida wata uu ku imaan doono dibu dhacyo marka ay wadooyinka marayaan.
We absolutely have a role in this to ensure that those that are deliberately, blatantly breaching the restrictions are caught and appropriately
fined. Door ayaan ku leenahay in dadka isku dayaya inay si ula kaca u jabiyaan shuruucda xanibaadaha loo qabto oo si ku haboon loo ganaaxo. Sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka gobolka Victoria ayaa u sheegay baaritaan lagu hayo nidaamka karantiilka hoteelada gobolka in martidii hoteelada joogay qaar ka mid ah ay si aan habooneyn uga tageen karantiilkii iyagoo xanuunka qaba. Hal qof ayaa ka tegay baa la yiri hoteelka Stanford Plaza kadib markii 14 maalmood oo karantiilku uu dhammaaday. Qofkaas ayaansan ogeyn inuu caabuqa qabo, markaas oo dadka xanuunka laga baaro ee gobolka Victoria ay aad u yaraayeen. Sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka gobolka Professor Brett Sutton ayaa u sheegay dhageysiga inuusan runtii waxba ka ogeyn sida nidaamka karantiilka hoteeladu ay runtii u shaqeynayeen iyo sida loo maareynayay. Waxa uu sheegay inaan isaga lagala tashan isticmaalka waardiyaasha shirkadaha gaarka ka hor inta aan la hawlgelin.
I still haven't seen the historical operational decision making planning preparation.
Weli ilaa iyo hadda ma arkin, ayuu yiri, hawlgalkii iyo go'aamadii laga gaaray, qorsheyntii, diyaar garowgii iyo maamulkii arintaasu marka wax fikrada kama dhiiban karaa, ayuu yiri. Waxaa sii kordhaya cadaadiska lagu saaraya dowladda federaalka inay tallaabo cad ka qaado xiritaanka saaran xadka dalka Australia. Ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha dalkan Australia Michael McCormack ayaa hogaamiyaasha gobolada ka codsaday inay qaataan dad dheeraada oo dalka dibadiisa ka soo noqonaya. dowladda federaalka ayaa qorsheynaysa inay kordhiso tirada dadka halkii asbuucba ka soo degi kara dalkan Australia oo hadda ah 4,000 lana gaarsiiyo 6,000 oo qof asbuuciiba. 10,000 oo Australiana ayaa ku xaniban dibadaha, iyadoo diyaaradaha soo qaadi lahaa ay kansaleen duulimaadyadii kadib markii la xadeeyey tirada dadka loo ogol yahay inay dalka soo galaan. 25,000 oo Australiana ayaa la aaminsan yahay inay dalka dibaddiisa ku xaniban yihiin. Hogaamiyaha mucaaradka federaalka Anthony Albanese ayaa ugu baaqay dowladda inay xataa isticmaasho militariga si ay u caawiso in dadkaasi si ammaana ay dalka ugu soo noqdaan.
The Prime Minister and the Governor General both have access to a large jet that's capable. It's the very plane to travel.
Iyo Governor Generalka labaduba waxay leeyihiin diyaarado aad u waaweyn oo awooda in dadka lagu soo qaado. Diyaaradahan waxay u safraan Yurub iyo Mareykanka. Waxaa sidoo kale jira diyaarado yaryar oo gobollada u safri kara. Diyaaradahaasi hadda la iska yaalaan, ayuu yiri, waxba ma qabtaan. Waxaa jira, ayuu yiri, suurtagalnimo ah inay kiraystaan diyaaradaha Qantas. Caqli waa in la isticmaalo, ayuu yiri Mr. Albanese. Waxaa kaloo soo baxayo baaqiya leh in Christmas Island oo ah xeraqa xuutiga lagu hayo iyo weliba xarumo kale oo ku yaala Darwin in loo isticmaalo in laga dhigo xarumo dadka lagu karantiilo. Booliska Queensland waxay diyaarinayaan inay dacwooyin ku soo oogaan 10 qof oo lagu eedeeyay dhimashada wiil dhalinyaraa taasoo ka dhacday magaalada Brisbane axaddii la soo dhaafay. Booliska ayaa aaminsan in rabsho uu ku geeriyooday wiil 19 jira ay lug ku lahaayeen xubno ka tirsan bulshada Afrikaanka. Askarta ayaa sheegay in 10 qof hadda boolisku ahayaan, mid walbana lagu soo oogi doono dacwo ah dhimashada qof. Waxay kaloo u badan tahay in dacwooyin kale dadkaasi lagu soo oogo. Gobolka New South Walesna waxa uu diiwaan geliyey 10 case oo cusub oo coronavirus ah 24 saacadood u dambeysay kadib markii ay kordheen dadka laga baaray xanuunka. Saraakiisha caafimaadka ayaa horey walaac uga muujiyey tirada dadka xanuunka laga baaro oo hooseysay 2 asbuuc ee lasoo dhaafay. Dabagalka dadka looga baqay xanuunka ayaa la bilaabay kadib markii arday dhigta iskuul ku yaala Blue Mountains uu iskuulka tagay isagoo qaba xanuunka asbuucii lasoo dhaafay. Sarkaalada ugu sarreysa caafimaadka gobolkaasi, Dottoressa Kerry Changt, ayaa sheegtay in tirada caabuqa oo hoos loo dhigo ay u ogolaanaysa maamulayaasha dowladda in gobolka dib loo furo.
We have certainly been wanting to preserve the schools and keep schools in, recognizing the important learning opportunities, particularly for our year 11 and year 12.
Runtii waxaanu doonaynay in iskuulladu ay furnaadaan annagoo garowsanayna muhiimadda waxbarashadu ay u leedahay ardada, gaar ahaan ardada dhigata sanadaha 11-aad iyo 12-aad oo isu diyaarinaya mar dhowna gelaya imtixaanada shahaadada dugsiga sare. Laakiin waxaan runtii dhageysanaynaa talooyinka iyo tusaalayaasha naloo soo jeediyo. Musharaxa madaxweyne ee xisbiga Demokraatiga ee dalka Mareykanka Joe Biden ayaa diiradiisa ololaha doorashada ku saaraya codbixiyaasha Puerto Rico, isagoo sheegay inuu doonayo inuu matalo malaayiinta muwaadiniinta Mareykanka ee halkaasi ku nool. Mr. Biden ayaa ballan qaaday inuu ka noqon doono oo tuuri doono shuruucda socdaalka ee adadka ee uu soo rogay madaxweyne Donald Trump, isagoo Mr. Biden intaa ku daray in istaraatiijiyada madaxweynuhu ay ahayd mid shacabka Mareykanka kala qaybisay. Waddanka guud ahaana, codbixiyaasha Hispanic loo yaqaano ayaa ah dadka ugu badan kooxaha laga tirada badan yahay ee dalkaasi, laakiin taageerada ay u muujinayaan Mr. Biden ayaa baryahan hoos u dhacday. Mar uu ka waday ololihiisii u horreeyay gobolka Florida, Mr. Biden ayaa ku dhaliilay madaxweyne Donald Trump sida uu ula dhaqmo bulshooyinka Hispaniga ah iyo sida uu ugu guuldareystay inuu wax ka qabto cadaalad darrada midabka ku salaysan.
We can build a new administration that reflects the full diversity of our nation, including...
Waxaan dhisi karnaa, ayuu yiri, maamul cusub oo ka turjumaya sida shacabka Mareykanku ay u kala duwan yihiin oo ay ku jiraan bulshooyinka Hispaniku. Codbixiyaasha Hispaniga gaar ahaan, ayuu yiri, kuwa halkan jooga Florida, waxaana hore u marin karnaa, ayuu yiri, bulshadiina. Waxaa nooga hartay, ayuu yiri, maalinta doorashada 49 maalmood, waxaana doonayaa codkiina, ayuu yiri Mr. Biden. Dalka Jabaankana, Ra'iisul Wasaare Shinzo Abe ayaa si rasmi ah isaga casilay jagadaasi ka hor baarlamaanka oo u codeynaya hoggaamiyaha cusub maanta oo Arbaca ahayd. Yoshihide Suga ayaa loo doortay inuu madax ka noqdo xisbiga talada haya ee Liberal Democratic Party, taasoo ballan qaadaysa inuu sidoo kale noqdo ra'iisul wasaaraha dalka. Mr. Suga ayaa ah siyaasi aad loo yaqaan, waxaana aad loogu haystaa inuu ahaa ninkii gacanta midig u ahaa Mr. Abe, isagoo ammaanay diblomaasiyadda hoggaamiyihii hore. Saadaasha hawada berita oo Khamiisa magaalada Beed qayb ahaan daruur 22, Adelaide roobab ayaa la filayaa 19°, Melbourne sidoo kale xoogaa roobaba 16°, Sydney inta badan waa dabayla la leeyahay 29, bayse gaaraysaa magaalada Brisbane inta badan waa cadceed iyo 27°, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay eber dhibic 73 senti oo lacagta Ameerikanka ah.